goɗɗo daande fulɓe.
Wono mi haaliri noon ka tiitooɗe hannde eɗen ngondi e Malam Moussa Guiré, on ko criminologue jo, ko ɗum woni hertorɗo anndal bonandaaji, ko kanko ardi département janginoowo no caɗeele toppitorte ka duɗal polytechnique diwal Adamawa wonungal Yola ka funnaange Nigeria. Mi yewtidi e makko ka téléphone keɗoɗen. Malam Moussa Guiré, mi yettima. Ko adi fof yewti en holno Nigeria fewdori e bangal ko sukaɓe ɗuɗɗini e nyamugol dorogu.
Naftiraki lekki ɗo no wala haaje ni e nder leddi Nigeria, bano andira duniyaaru fuu Nigeria ɗum ɗum accaka to ɓaawo. Hannde to en laaray biɗɗitol National Bureau of Statistics, bana himɓe haa Nigeria himɓe million 15, biɗɗitol holli ɗon moɗira lekki no haanday haa Nigeria. Ko ɓe biɗɗiti ɓe tawi ni ɓikkoy sukaaɓe daga duuɓi 15 yahugo duuɓi 15, kamɓe ngoni nder moɗuki lekki ko haanday haa Nigeria.
Sen tawnori njaramji wano beere, haray ko noone hombo e ɗi produitji guykinooji ɓuri ɗuuɗude helle Nigeria?
Leɗɗe ni ɗe latti gañaaɗe haa dereke en Nigeria, ko ko himɓe Nigeria moɗata. Ko latti gañaaɗum ni ɓurna fuu hay ɗo jongitiri daga mbal, ɓe ɗo mbiya ɗum giya
ndiyam beere
yawwa. Ɗon taba ɓange, nden bo fahin e cannabis kanjum woni ɓange yawwa, kanjum woni ɓange. Nden woodi lekkiiji boɗɗum en moɗata dalila en nyawda ɓanndu meɗen, en itta somri. Kanjum ma a yii to ɓe hoosi haa ɓuri sembe, kanjum ma ɗum nyawna e masin. Ɗon waato en ɗon mari bana tramadol be nannduɗi, kanjum ɓe ɓuri moɗuki e Nigeria.
Malam Moussa Guiré, an ko a criminologiste, e holno taskorɗa darande gouvernement Nigeria ngam tippirgol e ɗum tippirgol e o alhaali e maana re'ugol doroguuji bonnooji hakkil, hara sariyaaji ɗi no feppondiri e bone on?
Ɓaawo Nigeria heɓi laamu hoore mum, woodi dikri ɗum ɓe ngaɗi laamu sooja, Indian Hemp Decree 1966. Ɓaawo ɗon bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act ɗum 1994. Gomnati e haɓda masin to haa warangu ni waɗuki NDLA, NAFDAC be Nigerian Custom Services. Ɗo ni Nigeria ɗo haɓda masin.
Fewndo ɗo ka fewndi ɗo hiɗa yi'i batte ɗen eɓɓooje.
Gomnati ɗo haɓda masin, musamman jotta moɗeteekon ɗum guykinoojum masin ɗo. Gomnati haɓɓitii ɗo taadi masin. Lekki guykinooje ko heɓanno ɓe buutu naane, jotta warti heɓataa ko ɓe buutu, jotta ɗum nawɗum masin. Nde laatake dereke'en bo walaa ceede, walaa ko ɓe kuwa. Woɓɓe dalila ɓe ngalaa ceede ɗo ɓe heɓi ɓe acci to. Nden bo fahin ko laati ainihi kuuma ɗo haɓda masin haa dow daranki haɗki moɗki lekki ɗum. Ngam jooni to a yahay to NDLA office, a taway ɗon yimɓe ɗuɗɓe nanngaaɓe. Woodi woɓɓe feere ɓe ɗon hokka ɓe lekki haala rehabilitation, ɓe ɗorona ɓe nder jama'aaje, ɓe ɗon mboɗita boo masin. Seeni matsalaaji ko min haɓdata, woodi probléme a anndi haala Nigeria corruption ɗo mari matsalaaji sosai. Nden boo a anndi nokkure to ɗuuɗi hukuuma famɗi himɓeeji ko rentata haala moɗki lekki man ɗo, ɓe famɗi ɓe waawata ɓe haɓda kala, ɓe waɗa covering kala haa pellel fuu. Ngam man ɗo ɗuma warti ɗum probléme masin haa haɗki moɗki lekki haɗeteeki haa Nigeria.
Tippude ɗum aɗa tamƴini lesɗe adunaaru no haani jonnindirte juuɗe ngam haɓude alhaali o?
Jooni ni ko haandi lesɗe duniyaaru kawta, ɓe kawta ɓe haɓda ɓe ndaara sukaaɓe meeɗen, ɓe warti yimɓe goonga, ɓe ɗali moɗuki lekki gañaaɗi, ɓe haɓda boo ɓe heɓina ɓe ko ɓe huwa, ɓe janngina ɓe daga ko laati diina haa janngirde, ko laati je jamanu. To ɓe heɓi ɓe ɗacci moɗuki ko a yaɗu ɗum, naa yi duniyaaru fuu yeeso naa Nigeria tan. yande bo yeso don en keban ardiibe kimminibe en keban bo be ardana en be kuwana en ko lati hayru.
Mala Musa Gire, mi jarnima VOA Fulfulde weltanike ma.
Masha Allah, mi yetti Allah barkide.